Government ya Bujirimani kwa sebi tongolo kuli Novo no Discount Foundation, The Rockefeller Foundation ne World Food Program, WFP. Bitongo zente kegende la okuongera kubunji bw'abaana bali ekyemisana ku masomero beyongere kaballo obukadde 10 omwaka 2023 weguna atuukira. Enteke kene yakazibwa ke lya The Accelerator esigiddwamu obukadde bwa dola 8 okuva mu bannamikago bana abana. Kwogatta baalo okuli gavumenti ya Bufalansa n'ekitongole ki Global Partnership for Education gegenda kugasa mawanga gali ku ssemazinga wa Africa, Asia, Latin America kwogatta ebizinga bye Caribbean. Enteke eno egenderera kukunganya nsimbi n'obukugu olw'okakasa nti abaana bali ekyemisana ku masomero wakati mu kulwanyisa enjala n'obwavu gatako okunyweza ebyenjya n'okubaawo kw'emmere emala mu nsi. Okuva omwaka 2022 ensimbi esigibwa mu kyemisana ky'abaana ku masomero kyenkana zeekubisizzaamu emirundi ebiri okuva ku bumbi bwa dola 43 okutuuka ku bumbi 84 buli mwaka ng'ebitundu 99 ku buli 10 ziva munda mu mawanga. Webutuukidde leero ng'abaana obukadde 46 be bali ekyemisana ku masomero nga bano beeyongeddeko obukadde 8 bw'ogeraageranya nga bwe gwali emyaka 4 emabega. Yadde embeera ekyuseeko waliwo okusomoza nti zigavumenti z'amawanga agamu zikyesuuliddeyo gwa naggamba eri enteekka y'abaana okulya ekyemisana ku masomero efuuka ekitundu ku nteekateeka zaazo so nga n'ensimbi esigibwamu nazo zibenga zeegasa.